to do crazy things. Ask my shoes, Lisa Giatu, and what I went through to buy you those rings. Ask my shoes, Lisa Giatu, Masaibu, Linayo Yapitia, Kukubele Kadina. Uliza kiatu na kadheri ninavyokatafuna eti ndo ukule baka biza. Uliza kiatu, ask my shoes, ask my shoes. Uliza kiatu, uliza kiatu, nimekopa nikupe, kumbe wewe ndo kupe. Nang'ang'ana ndo tule, juhudi zangu bure. I heard that love should always make us strong, but how I feel, I think that they were wrong. Ask me why, nasema taxi nilipe, rent mi nikupe, kyole zisongwe Mombasa, sitwene mapenzi nikupe, mpaka we uhitike.
Nilimuonyesha mapenzi, akanionyesha mfuko. Alisema doya salon ni thao tu, na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema naenda PE, akirudi nilimpata akimeza pitu.
Alikutega.
So niko stuck katikati kama sticky mshikaki, na mpenda huyu mshikaji but kiatu tu ndo najua story. Yani vile mi mchocha nimemflash, bahati mbaya juu niko na deni ya boba. Call him, yani vile mi ukanyaga matope kabla nifike kwa lami, na ile stress mi upitia kabla nimbongeshe kilami. Yani vile mi mpandisha taxi, then aenda kudandia gari ya moshi. Yani vile mi umahasilia diketi wangu naanza kutoa moshi. Yani vile mi muita baby, tunajua nikimuita njeri ari naanza geuka L, na hiyo mama zako nimeispoil. Yani vile nimetama kadi timba yangu naanza geuka sanda. Yani vile yani kani kukopa nimekopa, yani kani kukoka nimekoka, yani kani tisa nimepigana tu nilivisho kiki yake namba 8, na hata usiku nipate menchora ya 8, toa moja. Vile nimesaga mpaka toja, nikamdanganya eti mimi naishi gi umoja, nikamwisha mpaka mimi si mwana vi oja, eti na wak mahakamani kusolve vitimbi za dunia bila shaka mashtaka. Yani vile ataleo dunia kasimama atasimama pamoja. Yani vile kama penzi ni nywele basi nimemsetia nati. Yani vile kama penzi ni kikozi basi bila shaka niko na TB, niko na fever jo ananiumiza. Yani vile kama penzi ni mistari basi nimemwandikia sentensi, matenzi, mpenzi na huenzi, vishenzi, niko cheesy, crazy, mwizi wa mapenzi. Funge, I'm guilty.
Yeah,
you have to testify.